hanyere Chineke otito. Ndị Chukwu gọziri ha nyebe Chineke kele. Chukwu bụ onye obiọma, ọ na-eme ogbenye abụrụ ọgaranya. Chukwu na-eme ogbenye abụrụ ọgaranya. Nyebenu Chineke ekele. Chukwu bụ onye obiọma. Ndị Chukwu gọziri nyebenu Chineke ekele. Ndị Chukwu gọziri unu febere Chineke aka. Chukwu bụ onye obiọma, onye mụ ogbenye ọ bụrụ ọgaranya. Chukwu na-eme ogbenye ọ bụrụ ọgaranya. Nyebenu Chineke ekele. Chukwu bụ onye obiọma, ọ na-eme ogbenye ọ bụrụ ọgaranya. Chukwu na-eme ogbenye ọ bụrụ ọgaranya. Nyebenu agụ na-eche mbụ otuto. Chukwu bụ onye obiọma, ọ na-eme ogbenye ọ bụrụ.
Lift your hands and give him glory. Worship him.